bafele bakama manga ngawe babelo mona la baba bafele bakama manga ngawe stuma sami ngcenga unkolele stuma sami ngcenga unkolele bafele basishaya ngesicini sakune sehlukana bafele basishaya ngesicini sakune sicabana Ngiyabonga mdalo mundi ngoba usubuyile Ngiyabonga mdalo mundi ngoba usubuyile Siphelile ichitho sabo Saphele saphupha Saphele ichitho sabo Sasila sesibuyelana Bokholela mdano wakusinda zabantu Bokholela mdano mundi wakusinda zabantu Sithi buya mtano mungu Sihlale kahle Ngiyabonga nganaba Ngoba usubuyile Ubuyile 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 umtano mundu Uthando lakho mtano mundu Angazi ngalifanisa nani Kukhona into engathi isukile ngoba usondele duze kwami Imtano muntu ngicela ukhone lapha oya Sondela mabebi Sondela nunuza Sondela sithandwa sami Ngiyathanda Ubuyile Ubuyile ubebi wami Ubuyile Ngiyakuthanda mtano mundu Ngiyakuthanda Ngiyakuthanda lafi wami Ngiyakuthanda Angeke ngisakuphi Angeke Angeke ngisakhetha mtano mundu Bongxolela Ngixolele mtano mundu Kwawamadliso Bongxolela mtano mundu Wawa masiso Sibuyile 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 Oh yeah Ubuyile Nakhanda hleli kamnandi Sikhamba chino Sibuyile